Nasinzendoza kubyenda benkumu nga binuma okuzama Webukedde kunja tudde mu ntebe ne mpulira okuswala Konza ebintu ebinkeeta bwe sibinyumya mba ndi mu nsobya Kano kola batuuse nkutte kujita binuma biri bingi siterera kati njagala okunyumya Era nga njagala okimanyi bw'ondabanga mba ninawo gwe nkoona Ebigambo byendeese byannumata naye emikwano n'ensirika Okutuuka lw'enkirabye ng'okutakuka kuboolanya abataka Nze kwe kuvaayo mbyase byonna Ebigambo ebinkeeta bya mukazi wange oweeka gwe nnina ye nnabukeera Nze namwagala simanyi nti ali baatyo era kati watuuse saategeera Ebyo byankoze ebingi eky'okusooka nga naye bukyabikola sinyeganga Nze nnali mmulinda kimu yeekubiraba olwo naye yeekube mu bambi yekka Biddeko nteze ebingi okumumanya kakasi we bukyabikola ekituufu kye ki okutuuka lw'enkirabye Omukazi we kyansojja mbijjiridde era ekimubiziza Kyakukyatula okimanye nawe leero oluvannyuma gwo n'osalawo Omutuufu n'omusobya kufe y'ani Omusiru abuyita buganzi nsubu babuto obuyisa omukazi omuka Kino kiremeza abangi abakyala nga bw'omugamba ku nsobi ye n'ava mutya Ate ku ludda lw'abaami kya bukyawe mukyala kasitondibaga bw'otyo bw'ofa Oba natondebwa ntya nze wenkyayira omukazi abeera nkoze ekinene kitatendwa Kubanga ngenda ne mbalamu tewali alima mu nju ng'ebikula byakulaga birungi byokka N'olwekyo kye nva ne nkubamu ku mukyalo w'omu maka ne wakola ekinene ne sifaayo Ate ono watuuse nnabukeera Nze mba sikulimbye nzambijjiridde era ekimubiziza Obwenzigi ekisooka Ky'okubiri butantya Ky'okusatu okuyomba Ekirala lugambo Ate ekisembayo obukodo obwa muyinga Ndabye nnyo kanange sandidaazi naye omukazi gwe njagala mbijjiridde kubanga namuganza nnyo mu kusooka mpozi n'alowooza nti emulungi yekka ne mutondera nga nze ebintu byange nga ye kyaliko nti nze sitegeera abooli mu nsono obuggya obw'ekitiini era nga mmuleetera ku mami wange nga muli nze kye nnoonya buli kimu kye yeetaaga nkimuwenga alimu okuba mbaala Naye kye neewuunya mami wange yefudde nnawogeera Bonna abasajja gye mbeera beebagazze n'atasaana n'akwana nganaba paka sabali mimwanyi zange bonaba mukwata kutunga batwala amatanga basunda ngate nange bwenywa Kati donne nyaka sozi kwesu kirira Inaku wewe sozi mento wemba Ulabane wefiro mundu wangi Kwe wabira uku sekande sikaba Kino jinsa saza nyonge kurwangi Umukazi kwenna wasami jirite Kale wende wa mkuwe joku muta Kandama kubachika mitago vata Na yomukazi andaziza Kemugamba kayomba Uruna tambuli chalo Bintu byomaka binyumya kale nengule bintu ewabirawo omugenyi byonna bimwoleza amazima nemerete genda binyo banange sandidaze naye omulungi gwenjagala nemerete jyuzirwe nalindudde masakeyo nasanga munanga nzimbiridde Nasanga n'olubuto olwabira nimanya nti munnange yasobya dda Basajja ayina mwenda be yaganza kyokka nannyini lubuto tategeerwa Nabye nnyo bannange sandikaabye omukwana nzimbiridde Nali njagala nfunewo ensimbi zange mulungi munnange muzimbire nno Kana okusuzibwa obusuza kwantama nkoye okusula mu nnyumba empangisenga Naye kati watuuse ntabukeera Pulani zinnalina zisse zonna kuba omukazi andaziza Chomumbi tomu siru sandi ganyi Nali njagara kume vyama vyafe Chomumbi tomu nyaga sandi tipe Nali njagara kume vyama vyafe Wali watara vinji mumakamono Atenga vikuza fritu yizombi Chisoka nechitambo chatu wada Chichona mkwaya ye ya chireta Kalorusi weka anga chimbi kute Nijambi sanga wana moringa vitose Zimane neunya Kazi wangereji Atali zibira vyama Ebintu vyomaka vinyumya Kale nengule ebintu Ne wabira omugenyi Vyonna bimwoleza amazima nemerede